Life in Jesus is a weekly program brought to you by Rwanda Victory Mission.
Ubuzima muri Yesu ni kiganiro mugezweho buri cyumweru na Rwanda Victory Mission. La vie en Jésus. C'est une émission présentée chaque dimanche par Rwanda Victory Mission.
Namukijije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, narimba kumbuye icyo ni ingenzi. Imana ibaho umugisha, ubuzima muri Yesu buranezeza. Ariko ndagira ngo muri uyu mwanya tutaraganira ijambo ry'Imana, mbasabe dusengane ngwakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, turiha ikaze mu ngo zacu no mu byo dukora. Imana ibaho umugisha. Anyita Josephine Rugengo Mukamazimpaka, ndabakiriye. Ndagira ngo dusenge Imana ikugire neza. Mana nziza, Mana yacu, Mana ikomeye, iki ni igitondo kiduhaye. Uyu ni umunsi utigeze kubaho mu minsi yose wigeze kuduha. Uw'ejo waratambutse, ntuzagaruka. Uyu ni umunsi uduhaye mu minsi twigeze gutekereza, tuvuga ngo icyaduha n'uyu mwaka tukawugeramo. Tuwukandagiyemo mu mbaraga z'ubutsinzi, ku mbaraga za kimuntu, nanga ububasha bw'umuntu, ariko n'imbaraga za Imana. Wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima, wowe utwugururira ntihagire uwugarira. Muri iki gitondo watwemeye ko tubyuka duhumeka. Wakoze ko watwugururiye, na buri wese wumva iki kiganiro, buri wese wumva ubutumwa buguhesha amahoro, kandi Imana ikubere urufunguzo rw'ubuzima mu byo ukeneye byose. Turakwakiriye Yesu, ngo ugaburire iri jambo kuri buri wese. Tumura amatwi yacu y'umwuka kugira ngo tubashe kumva kuva kuri wowe. Turabigushimiye kuko uri Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ni mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo bita umugisha n'umuvumo. Tugiye kuganira kuri Akani, turavuga mu gitabo cya Yoshua, Yoshua ibice birindwi. Ndaza gusaba ko duhera ku murongo wa cumi. Imana ibahe umugisha. Buri wese ufite Bibiliya yawe wabumburira hamwe nanjye, nangwa se ufite agakaramu nagusaba yuko wakwandika hasi icyo gice ukaza kugisoma witonze. Reka dusome.
Nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati, byuka, ni iki gitumye ugahubanye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye n'abategetsi, bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba, bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo ni cyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo, bakabaha ibitugu, kuko bahindutse ibivume, ndetse sinzongera kubana namwe ukundi, keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Byuka wegeshe abantu uti, mwiyereze umunsi w'ejo, kuko Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, muri mwe hari uwenze ku byashinganywe. Bisirayeli mwe, ntimukibasha guhagarara imbere y'ababisha banyu, keretse mugabiye ibyari byashinganywe biri muri mwe. Mu gitondo muzaterane ku miryango yanyu, nuko umuryango w'Uwiteka azarobanura uzaterane uko amazu yawo ari, maze inzu y'Uwiteka azarobanura izaterane uko imbyaro ziri, kandi urubyaro w'Uwiteka azarobanura ruzaterane hazajye haza umuntu umwe. Nuko uzafatanwa ibyashinganywe azatwikanwe n'ibyo afite byose, kuko yishe isezerano ry'Uwiteka agakora ishyano mu Isirayeli. Maze Yosuwa abwira Akani ati, mwana wanjye ndakwinginze, ubaho Uwiteka Imana y'Abisirayeli, uyaturire maze umbwire nonaha icyo wakoze ntumishe. Akani asubiza Yosuwa ati, ni ukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abisirayeli, uko nabigenje ni uku. Nabonye mu munyago umwambaro mwiza wa Shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza, mbera ko ndabyenda mbihisha mu gitaka biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Uwo mwanya Yosuwa yohereza intumwa zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye n'ifeza munsi yabyo. Nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisirayeli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro w'umuhimba w'izahabu, n'abana be, abahungu n'abakobwa, n'inka ze, n'indogobe ze, n'intama ze, n'ihema rye, n'ibyo yari afite byose babijyana mu gikombe cyitwa akori. Bagezeyo Yosuwa aravuga ati, ni iki cyatumye utugwa nabi? Uwiteka nawe arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye, n'urubyaro rwe bamutera amabuye, maze barabatwika. Birangiye bamundaho ikirundo kinini cy'amabuye kiracyariho n'ubu.
Iryo ni ijambo rivuye muri Yosuwa ibice birindwi ku murongo wa cumi niho dutangiriye. Ushatse wakomeza nawe ukisomera ugakurikirana iyo sitwari uko yari imeze. Ariko nagira ngo tuvuge kuri iki gihe tugezemo n'uyu mwaka wo duhagazemo, uyu mwaka wa 2026, nagira ngo tuwufate ari umwaka w'umugisha, umwaka w'umusaruro, umwaka wo gukunesha, umwaka wo gutsinda ibyagutsinze mu mwaka atambutse, umwaka wo gusubirizwamo, umwaka w'amahoro. Akani yari umwe mu bwoko bw'Imana ndetse yari yarasizwe amavuta ku bari barasizwe, nawe yari umwe mu b'Imana yishimye. Ariko biratubwira ngo umukiranutsi wanjye aba muzima kubwo kwizera, ariko iyo asubiye inyuma umutima wanjye ntumwishime. Biratubwira ngo baratabara, batabarana n'Uwiteka, Imana ibajya imbere, ariko Imana ibaha garanti, irabwira iti mbihanangirije ko nta na kimwe mugomba gufata ku bintu byawe, icyo mubona cyose ntimugire na kimwe mutahukana. Ariko ngo bageze hagati mu rugamba w'ururyoshye cyane, babatesheje iminyago, babatesheje ibintu, uwitwa Akani arareba abona umwambaro, umwambaro umubuza amahwema, umubuza amahoro, abonye izahabu ati noneho ntabwo imbisiga, ngo ahita byandurura ako kanya, yibeta kuri bagenzi be, arirukanka asubira inyuma, nta n'ubwo bihishe nawe aho bari bari, yarirukanse abijyana mu ihema ry'ibonaniro, mu ihema imbere aho batari bukeke, mu ihema imbere aho abantu badakeka yuko umuntu yaza agatinyuka agahishamo ibijurano, ngo aragenda arabicukurira, nta n'ubwo yahishe gusa ngo byorose ikintu yaracukuye, arangije arabihamba, aragaruka yimeza neza, ahagarara ku rugerero nk'abandi, arahagarara mu rugamba ararwana, ngo ariko kubera ko Imana ijisho ry'Uwiteka ritajya rihishwa ryari ryamaze kubabona, Imana irizibukira irabatanga imbere y'ababisha babo, Imana irarakara ngo barakubitwa ibyo batigeze kubona. Yosuwa yari umunyabwenge kuko iyo ugenda n'Imana n'ubundi umenya icyo Imana ivuga, iyo hari ikibaye uhita ubaza Imana ute se twaba hari aho twakomeretse, hari aho twaba twabogamye, Imana ikagukosora. Ariko ngo asubiza inyuma abantu ati nimuze twisuzume turebe, ngo asubire inyuma arabaza ati nimuvuge, ni ikibazo kikibaye hagati yacu, ni iki kivutse hagati yacu, ngo habura n'umwe, ngo Uwiteka bajye gusenga akavuga ati mwacumuye, nta n'icyo nkibashije guhagarana namwe na kimwe kuko mwanze kumvira. Noneho ngo bahendahenda Abayisraheli bose bakore uko bashoboye, uwaba yacumuye afate intambwe nibura aze imbere y'Imana agire icyo ageraho. Ngo ariko muri ako kanya barahisha, arabihisha pe aryumaho. Imana dusenga ni Imana yumva, ni Imana ibona, benshi Imana ifata nk'ikintu cyahumye amaso ntigirwamana, ni Imana ibona, niba ubasha kubona ntuyobe ngo ugende ugonga ibibambasi, iyo Mana irubona kukurusha, niba ubasha kuvuga uti izi gahunda ndazisohoza zigenze niya, Imana izi byinshi yibwira byo kugira wowe utanazi utari wanageraho. Bibiliya rero iratubwira ngo amaze kubihisha Imana ibagwa nabi, Imana irabishyuza kugeza igihe barobanuriye mu mirongo, babaza buri wese aranga, noneho bafata umuryango ku muryango baravuga bati waba yaducumurishije, uwo bari wazanye umuvumo hagati yacu, Uwiteka amutwereke, ngo barafinda bageze ku muryango wa kane ngo bwa bufindo bumugwaho buramufata mpiri, araboroga ati ni ukuri nimumbabarire, bati kuki ukugura, ati ntacyo nakoze. Yosuwa aramubwira ati ndakwinginze ndagusabye imbabazi imbere y'Uwiteka mwana wanjye, ntumishe kuko Imana yakunyeretse. Avuga ati yewe singiye kubeshya, singiye no kunyonga uruhande, nabonye umwambaro mwiza, mbona amazahabu ndayakunda, numva ari iby'ingenzi kugira ngo ngire icyo nibikira kuko nta mwenda nari mfite. Mu rundi ruhande ibintu bitugushe ntabwo ari ibintu biba biremereye, ntabwo ari ukuvuga ko ugombera ikintu kiremereye abantu bose ngo bakibone ko gikomeye, akantu kangana ubusa niko kaguhirika mu cyubahiro cyawe, kakakwambura imyaka wari ugiye kumara, kakakwambura icyubahiro promotion wari ugiye kubona, kakakwambura amagrade wari ugiye kugeraho, kakakwambura amashuri wari ugiye kwiga, kakakwambura urwo rugo rwiza wari ugiye kubona. Satani akoresha akantu gato cyane kagasiba ubuzima bwawe, kakica ariko deserve akonga kuwa mwabara bashije kwigurira niko kamubujije imana ngo ndetse kubera iyo mpamvu Joshua maze kubyumva ngatiyo mbese niko meze ngo amushira hagati mu iteraniro y'ubwoko bw'Imana bose bahari avuga ibye baravuga ati nimuzana ibye muzana umugore we muzana abana be muzana inka ze muzana indogobeze n'amafaranga n'intama n'ihene n'inkoko atunze byose musige na kimwe inzu yose mwikure ngo barabishorera barabijyana babimanukana mu kibaya bamukubita amabuye baramwica n'ibyo byose n'abana be batababari aba bana ntabwo aribo bari bibye izi nka ntacyo zari zakoze izi ntama ntacyo zakoze uyu mudamu n'umugabo agiye kwiba ntabwo bari kumwe ariko urupfu rugiye kuza ntabwo rwamubabariye nawe rwarahitanye bisobanura ngo nzabavuma mvume n'urubyaro rwanyu uwo muvumo rero niwo ushaka kugira ngo dukure mu marembo yacu uwo muvumo uradukurikirana ukawukurikiranya mu byawe ukagiye no mu byo utunze ukagiye no mu bantu ubyaye imbuto ikuvuye mu nda ku buryo nta hantu wuhungira ngo icyo umuntu abiba aragisarura uriya mwaka urangije nyamu n'ubuzima bwari ingutu ubunyuzemo icyo bita ngo uratwarana ku mbaraga ariko utazi kurangiza none dutangiye umwaka mushya ndakwiyingira mu izina rya Yesu kura akani hagati mu rugo rwawe kura akani w'ikibembe kikwambaye kura akani w'ubujura mu rugo rwawe kura akani w'ubusambanyi mu nzu yawe kura akani w'ukubeshya mu rugo rwawe kura akani w'inkoni mu nzu yawe zidakama kura akani w'ubwicanyi nk'ubwo ngubwo mu rugo rwawe Imana yiteguye kugukorera ibikomeye Imana yiteguye kuguhangira amayira hatari icyo ushaka kugusaba ndagusaba kugira ngo uturize Uwiteka umutegereze wihanganye umenye ko Imana y'umugisha yugurura amarembo ntagire uwugarira wizere Imana ikora ibikomeye wizere Imana itanga umugisha igahanagura umuvumo wizere Imana ikura imyanda yose wari ufite mu mateka yawe nyamuna tuvukire bibi Zaburi yaravuze iravuga ngo navukiye mu byaha ngo ndetse mu byaha data na mama niho bambyari aho ngaho tubyarira mu ntonganya tuvukira mu matiku benshi muvuka batanashaka ko muvuka abandi mukura batazi ko muzakura ariko ugakura kubera ko hariho Alpha na Omega Imana Imanueli Imana iri kumwe nawe Imana iguhesha gutuza Imana iguhesha ubuzima nyabwo iyo Mana niyo ushaka kujya nkubwira benshi bibaza yuko Imana ari ikintu giteretse mu ijuru ariko Imana muragendana Imana muraganira Imana muravugana Imanueli muri kumwe n'Imana ikuba iruhande nagira nkubwire ngo uko kubaka iyo kubaye kure kure biriya bintu uba ugiye gusinya ukabisinya mu rwihisho haba hari ijisho rikubona iyo uwo mugore w'abandi umurya urwara mwubahiriza umugambi mwasezeranye nyamuna iryo jisho riba rikubona akana uwo nguwo aba yicaye mu mutima we arashaka gukuzimya nta kindi kandi ingaruka yabyo ni ukugukubita amabuye ntabwo wenda uyu munsi tugikubita amabuye ariko noneho imbere y'Uwiteka arakugwa nabi kuko n'Imana ireba mu rwihisho n'Imana yishyurira mu rwihisho imyaka yawe yo kubaho shakisha Imana garukira Imana bakozi b'Imana tugarukira Imana baturage banyarwanda nshuti z'Imana mugarukira Imana ibyo wabaye muri ya mwaka hindura gahunda reka icyo gitero kigabaga mu rugo rwawe reka iyo nkoni itavaga mu rugo rwawe kuri iyi nshuro uyirokoke Imana ikubera umuti kubera urufunguzo uhindukire uvuge uti Imana iminsi yo kutamenya urayirengagiza mpindukiye burundu uhindukire Imana ikubera umucyo bakanini benshi cyane hari bakanibuurwo n'inzoga ikakunaga ahantu mu cyobo runaka wagiye witwaye mu modoka yawe ukabyuka neza yasenyaguritse yashizeho muntu w'Imana ni ibiryo wigaburiye ariko bibasha kukwiyicira wowe ubwawe ari we wabyihaye ndagusabye ngo iki ni igihe cyo kwisuzuma ukavuga uti kankuri bigawa mu bishimwa Imana iguha umugisha wicarane n'umuryango wawe wicarane n'abana bawe ugire umwanya wo kumva ndetse n'ibyifuzo by'urugo rwawe iki ni igihe cyo kubaka iki ni igihe cyo gusana inkike zawe zisenyutse biratubwira ngo Nehemaya arazunguruka arareba aravuga ati yo mbega ukuntu tumerewe nabi mbega inkike zacu ukuntu zasenyutse mbega ukuntu dusigaye iheruheru mbese ninde muntu wadufasha ngo areba hirya areba hino buri uwamutabara ashakisha uwahagarara w'amaboko aramubura aravuga ati ni hahandi hanjye ni igihe wabibonye reka mpagarare n'ubundi mu cyuho ngo ahagarara mu cyuho yiyemeza kubaka ariko si ukuvuga ko babisha bari bavuye hejuru ye hari benshi uvuga ngo ubuse nabikorane abanzi barangwiriyeho ibibazo ni byinshi ubukene ni bwinshi ubukene muzahorana ariko icyo nshaka kujya nkubwira igice ubukene ni ugukora igice ubukene ni ugukora
ukabugutingiye gukora n'inkora nzagwiza n'inkora nzunguka nabi bivuga ngo dukora nakarye ariko cyo cyo kugira nkubwire garukira iyo mana uhisamo umugisha upfuka mvuga uti mana niteguye guhindura amateka yanjye niteguye kumbabarira imyenda yanjye niteguye kumbabarira ibyaha nari mfite niteguye yuko nkumuriza umutima wanjye kuri iyi nshuro imbaraga za nyuma nakuvuduka kwa nyuma umugabo witwa Samson ngo arahagarara arareba aravuga atayigamana we iminsi yo kutamenya naraburiwe ariko sinabimenye ababyeyi banjye barampaniye bambuza gusanga abafilisitiya ndanga ndabasanga ariko rero mana uri imana yuzuye urukundo nubwo nacumuye wowe uri imana yamenye ndagusabye kuri iyi nshuro ntutume mpfa ngo mpere burundu subiza imbaraga zanjye kuri iyi nshuro yonyine iyi yonyine kubw'aba bantu bari ahangaha banoboyemo amaso nkorera amaso yanjye ngo muri ako kanya imana imutize imbaraga de kubera ko yari yumvise gusa yasabye isengesho rimwe n'imbaraga za nyuma mfane n'aba bantu ariko iyo bavuga ati imana mpimbaraga ndokoke bwa nyuma sizongera gucumura yandi no kubaho ariko yisabiye bwa nyuma imana imuha bwa nyuma buhwana nabo bwa nyuma nta n'umwe warokotse muri iyo nzu ndagira ngo ubwire wasaba imana bwa nyuma ibyo byakunaniye ukavuga uti imana bwa nyuma nk'imbabazi za nyuma kuri iyi nshuro bwa nyuma nyemerera mve y'ubwa nyuma nyemerera ntera intambwe bwa nyuma uri imanuweri imana iri kumwe nanjye mbohora muri uyu mugozi mbohora muri iyi minyururu nkoresha umugisha wo kunyuramo nkoresha umugisha wo guhagarara ubuzima burananiye ariko uracyawufiteho ububasha uracyabashije kumpagurutsa uracyabashije kundokora uracyabashije kunyongerera intege no gukomera ndagusanze kugira ngo mbere umucyo wanjye ndagusanze kugira ngo mbere imyugariro vunagura imyambi yose vunagura intwaro umwanzi yanyicaje hejuru muri mika karindwi hakavuga n'umurongo wa karindwi haravuga ngo uwiteka mana mana y'agakiza kanjye ngo umubisha wanjye we we kunyivuga hejuru n'ingwa nzabyuka nicara mu mwijima uwiteka imana yanjye izamurikira imana yawe izakumurikira nshuti y'umusaraba imana yawe izakumurikira mu rugo rwawe ese uzi ko ari ryo tabaza ryacu ese uzi ko yesu yavuze ngo ntawe ucana nta ntangwa ntawe ukongeza itabaza ngo ayubike y'impanga ayishyire ku mucyo ayimanika ku nkingi uwicaye wese akabona iki gihe ni icyo kuba umucyo w'umuryango wawe iki ni igihe cyo kuba umucyo wawe ku giti cyawe iki ni igihe cyo kuba itabaza rimurikira ibyo ukora nyamuna ibyo wakoreye mu mwijima igihe kirageze ko bijya ku mucyo iminsi irashize indi iratambutse ariko uyu mwaka ni uwawe wo kugira ngo uve mu byagoranye uhindure ubuzima bwawe ubicyare mu gishya ubona imanuweri imana iri kumwe nawe iyo uguhesha umugisha niyo yabasha no guhembura iyo niyo mbaraga zihindura rero atubwira ngo umugabo witwa Sawuli arimo ajya Damasiko ajya gutoteza itorero rya kirisito ngo afate intumwa afata Sitefano bamukubita amabuye bafata Yakobo bamucaho umutwe aravuga ati yo nzabereka abakirisito nzababamariraho ndetse ngo bafata uwa nyuma biruka nkajya kubazana ngo azane Petero kuko bari bazi yuko ariwe shefu wawe akomeje arimo agenda biravuga ngo akomeje agenda asanga umwami wacu amutegereje aramubwira ati hehe yewe urajya hehe urajya hehe ngo ako kanya yumva ijwi rivuga cyane izuba ryinshi cyane riramugota ngo arahanuka yikubita hasi kubera ubwoba n'izo mbaraga zari zimugose yikubise hasi aramubwira ati ariko se urinde wumbwira urinde wumbaza amwaterega ndi Yesu utoteza ni njyewe Yesu utoteza bwite ngo ako kanya ahita abimenya asaba imbabazi ariko ahagurutse ahaguruka abaye impumyi imana iramuhumura imuhumura imwohereje ahandi hantu imutuma izindi ntumwe ngo zimuhumure akunda abimenye ko imana itanegurizwa izuba ngo ariko yahagurutse aho ngaho ahinduka intumwa ahaguruka aho ngaho abaramarije gukomeza ubuzima bwe bwa kera buhita buhinduka ahinduka umwe mu ntumwa ngo nazo zikajya zimuhunga zikavuga ngo waje kutwishushanyamo ariko ngo yarajeje yaziye rimwe araza ubuzima bwahindutse asanga imana afite kumaramaza muri we imana nawuga wisanga ubwite imana nanjye ndamaramaje umutima wanjye urangira inama n'abantu bakangira izabo n'ababyeyi bakangira izabo yewe n'utaba afite ugira inshuti zikakugira izabo ariko wowe imana irakugira iyi nama ivuga ngo hinduka kiriya cyawe cyo guhinduka ukure akane mu byawe vangura akani kuko imbere hawe haza hazaba habi cyane nukomereza mu buzimuri hindura ubugingo bwawe kugira ngo ukundubeho kuko kubaho kwacu tuguhabwa n'Uwiteka Imana yacu Imana idukiza Imana iduha imbaraga Emmanuel Imana iri kumwe nawe ndakugira ngo ubwire wa murwayi wicira imanza ukavuga uti uburwayi ni ryo bwizaniye reka mfereka n'uvu ko mbaye nyamuna cyo afite akanya akabwira Imana ati Imana mbabarira aha ndyamye uri Imana yumva ukabasha kunyegura uri Imana abashe no kunyiza roho yanjye nyisabiye agakiza nyisabiye kubabarirwa burundu ngo nduhure iyi miruho ari kunyereshe amaraso yawe nawe muntu uzi yuko byananiranye nawe wa mubyeyi we wavuye mu rugo rwawe nawe wa mupapa we wasenye urugo rwawe nagira ngo nkubwire ngo Imana yitegwe kumva bwa nyuma yitegwe gukora ibikomeye bwa nyuma akana gasohoka ukuza amahoro ukuza amahwemo Emmanuel Imana iri kumwe nawe yitegwe kugukorera ibikomeye jyewe rero nagira ngo nkubwire wowe uraha wumvira ijambo we wateze amatwi ijambo Imana dusenga ni Imana yumva ni Imana isubiza Imana ihanga amayira hatari Imana yugurura iyo yumvise Samson ikamuha imbaraga yazigura iyo yumvise Nehemiya ikamubakira inkike z'urugo ndetse uruzitiro rwose rukubakwa babishaho bari hejuru ariko bakabatandukanyisha igikuta iyo Mana yakubakira wowe waba umeze nka Sawe uvuga uti nk'ibyo by'Imana ndabipinga ndanabyanga nyamuna mu rwiherero mu mutima wawe w'imbere icara wisuzume uvuga uti umuye umwuka nkahumeka ninde iki ni igihe cyawe iminsi yo gupingirageza ariko nagira nkubwire ngo isuzume uvuga uti Imana mu byo naguhaye byose nawe mu byo wampaye byose niki nakwituye itura Imana garukira Imana witabaze nayo iragutabara ndagira ngo ufate umwanya wo kugusengera yewe muntu wumvira ijambo Emmanuel Imana iri kumwe nawe n'urufunguzo rw'ubuzima hembuka muntu utarakizwa izo nzira nawe urimo zirakuremereye nawe kizwa usange Yesu agakiza nakawe ntabwo uzakakira ngo tukagabane kazaba kawe kazakiza wowe kazakiza umuryango wawe impinduka ni wowe ikorera ntabwo ikorera jyewe kuko nanjye nasaba gukiranuka kwanjye guhinduka kwawe kuzaguhesha umugisha imyaka yawe ushigaje imbere yose niba uca bugufi ukumva iyi mpanuro kura akani mu byawe kura akani mu byo utunze kura akani mu magambo yawe kura akani ibinyoma bive mu kanwa kawe kura akani mu bujura bwakwibwi bwicanye umuryango wawe utunzwe n'ibijurano nyamuna hindukira 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 iri umwaka wo guhindukira hindukira Imana ikoresha amaraso yawe hindukira ubene imbuto y'ubuzima Imana iguhumugisha ngiye gusengana nawe urobanura ukura ibigawa mushimwe Imana yiteguye kuguhumugisha kuguha umwanya tugiye gusengana ndagusabye ngo usengane nanjye ufite ikibazo runaka ufite intimba runaka ufite akababaro utagira n'umuntu ubwira hari na benshi muri n'abasenzi ariko utabasha kuvuga uti nyamuna yewe runaka pasiteri runaka nsengeri ariko nabyo ukabihisha kandi noneho wicaye mu z'Imana si ngombwa ko tubimenya ntabwo turi mu ntebe ya penetensiya ariko turi imbere y'Imana icyo ukora ni ugutera intambwe ugapfukama imbere y'umusaraba umusaraba ni uwa buri wese umusaraba ngo kubarimbuka ni urupfu ariko kubakizwa ni imbaraga zibohora ndagira ngo usabe izo mbaraga zibohora umutima wawe nyamuna umutima wawe erega ni bwo bwihisho bwawe erega ni ko kumba kawe ka nyuma ako ngaka iyo ukeguriye umugabo witwa Yesu abashoboye kuguhesha amahoro abashoboye kuguhira iyo myenda abashoboye kugukiza ibyo biryo byenda kukuniga kandi ari we wabyigaburiye abashobora kugukiza urwo rwango ndetse baguhagurukiye kuko ari uhindura imitima bakaba bagukunda Imana ihanga amayira hatari reka dusengane Imana ikumpere umugisha mwakoze kandi gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi Imana iguha umugisha igitondo cy'uyu munsi nkwifurije amahoro y'Imana ngo agendane nawe mu byo ukora mu byo uvuga n'amasengesho nk'isengero ugiye gusengeramo Imana ikubere umutwe ikongera imbaraga yemwe mwarwaye musubiremo intege nimukomere uguhumuriza arahari mwami wa ntiyapfuye abasha guhembura uwo mubiri wawe erega uwo ni ingando ni inzu yoroheje ngo ni inzu y'icyondo ariko Imana izi umuti nyawo yabasha kuguha umuti udakama Imana iguha umugisha Mana nziza Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka na Yakobo Mana y'abakwizera Mana y'abagutabaje waravuze ngo uzatabaza izina rya Yesu ahari hose azakizwa reka iryo zina rikiza reka iryo zina ribabarira ryababariye Sawuli yishe benshi abisasiye ariko rirarenga riramurokora rimuhinda umwe muntu iryo zina ribasha kubohora umutima wawe mana nziza iryo zina ryarishye imyenda y'umupfakazi baje kujyana abana be ryabasha kuriha imyenda y'aba bantu bicaye ahanga bumva imyenda yageze mu ijosi mana uriya mugore w'umupfakazi mu bami ba kabiri bice bine ryabasha kubakora ibikomeye ndasabye ngo barihire imyenda ndasabye ngo bahumurize imitima yabo ndasabye ngo bakize imanza z'ababamereye nabi bamwe babuze aho bahungira ubabere urufunguzo ubabere umuti ubabere imbaraga nyazo mu izina ry'umwami wacu Yesu mana ya Aburahamu ndasenze kuko abantu bafite agahinda mu mitima batagira uwo babwira ni we mana tubwire ibyifuzo by'imitima yacu ibisika byacu byose bikizwe n'umwanzi ubisenyagure ubikureho udukingurire amarembo yo kubona izina ryawe ari imbaraga ni mu izina rya Yesu Kristo aho ngaho nirwo rufunguzo rudavunika rudakura mana rubohore imitima inani rubohore imitima itagira abagira inama rubohore imitima yabuze uwayihumuriza izina ryawe ribabohore mu izina rya Yesu Kristo noya gusaba umucyo kugira ngo babere urumuri rw'ibirenge byawe intambwe batera bakubonura imbaraga zo gukomera bakize bakani mwana bakani ni benshi mu marembo menshi bakani ibinyoma ni benshi bakani b'imibereho ni benshi bakani b'intambara ni benshi bakani b'inzangano ni benshi uri Imana iturokora muri byose reka umugisha wawe ube kuri uwo mwana ube ku bwoko bwawe reka umugisha ube ku gihugu cyacu reka umugisha ube ku banyarwanda reka umugisha ube ku bayobozi bacu umwuka wera w'ubuzima uhumekera iki gihugu cyacu Mana utwongere gukiranuka kuva ahera izina ryawe ritubere imbaraga ndagusabye mwana n'amateraniro y'uyu munsi kuri buri wese ugiye guterana abone umugisha ahagaze imbere yawe babone umugisha bagutabaje ndetse ibyo basabye byose mwami bigere imbere yawe ahera hawe turagushimiye kuko uri Imanueli Imana iri kumwe natwe uduheshe umugisha kandi amahoro yawe aduherekeze tuva muri iyi nzu iyo twakoreyemo iki kiganiro mu izina ry'umwami wacu Yesu turagusabye mubane natwe none n'iteka ryose ni mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugire amahoro y'Imana
murakoze gukurikirana ikiganiro ubuzima muri Yesu mushobora no gusura urubuga rwacu rwa interineti kuri www.rwandavictorymission.org cyangwa se mukatwandikira kuri rwandavictorymission@yahoo.com
Thank you for listening to Life in Jesus program. Please visit our website at www.rwandavictorymission.org or write to us at rwandavictorymission@yahoo.com. Please remember, Jesus loves you and He cares for you. Bye-bye.